Unit 5. At the craft shop.
Kwenye duka la sanaa.
Dialogue 1. Alison and her friend Ruth go into a craft shop. Alison wants to buy some fabric to make herself a dress and possibly buy a few gifts.
Mama Fatuma atansaidia kushona gauni.
Ana cherehani?
Ndiyo, anayo.
Unapenda kitambaa hiki?
Napenda nakshi yake, lakini sipendi rangi nyekundu.
Unapenda rangi gani?
Napenda rangi ya kijani na buluu.
Unapenda mavazi haya?
Sana anayapenda. Ila sipendi sana magauni. Sipendi mtindo huu. Mikono ni membamba sana. Tena ni ghali sana.
Bwana Hamisi, hujambo?
Si jambo sana. Za siku nyingi?
Njema. Za nyumbani?
Salama tu. Karibuni.
Kutana na Bi Alison, mgeni wetu.
Karibu bibi. Habari yako?
Njema bwana.
Unatafuta kitambaa cha namna gani bibi? Kanga, kitenge, batiki?
Una batiki?
Tunazo. Zipo karibu na mlango. Hukuziona? Basi nitakuonyesha.
Vizuri. Mimi nakwenda sokoni sasa. Nitarudi baada ya nusu saa.
How does the assistant ask Alison what sort of fabric she's looking for?
Unatafuta kitambaa cha namna gani, bibi?
How would you say, I like green and blue?
Napenda rangi ya kijani na buluu.
How would you say, I don't like this style?
Sipendi mtindo huu.
How would you say, she doesn't like this fabric?
Hapendi kitambaa hiki.